Akuna batu baba salizimi na gomu ya kaufela buwe swala mamuzi Onafale azilovala likuhu amutai musi ya limi na konji za busiu Mbalita uaile kwa kuzuma kuyopa langa foku mumi na kuna ni kujama Nichwale mina amuziviza kujama komu ile kaufela komu na nikuyotama Ape aluvo nangize mushimbanga mwabagi Mwendi kuwanga vimato kwa ni mwabagi Luka wona chwani mina mutanga mwadagi Kutimuwele kile mina fuseki
Kabele kalo kamina mwosa mulele kela mwalu sabisa vadeki Kabele kalo kamina mwosa mulele kela
mwalu sabisa vadeki
Nikolu sina matokwani mina mwaya swala matokwani Nikolu sina matokwani kanti vadeki mutokwani
Mwizi bize kunawosha watu masheleni mwae
Mwizi bize kutashoka watu kuliba
misupeze
Nikolu sina matokwani mina mwaya swala matokwani Nikolu sina matokwani kanti vadeki mutokwani
Mwenjuluno kalanga pili kusecha mina Kona lumilu meleza mwamandu kutokena Fela fela aiva muhana kumisecha Mukutela famu nyako inge mufiwe tocha Chwale kwa mahae kose mukena matima Lafu mela kumina watu vale kama bima Beta kambe mulutela nga inge lutona Kulive mushimbile kaufela waliwona Nako kaufela mina kina itijuti Zazileli mumina muka imatela mfuti Mina mani esi baby mumewa miziva Moswala mtu kono hape mimi na maziva
Kabele kelo kamina mwosa mulele kela mwalu sabisa vadeki Kabele kelo kamina mwosa mulele kela mwalu sabisa vadeki
Nikolu sina matokwani, mina mwaya swala matokwani Nikolu sina matokwani, kanti vadeki mutokwani
Mwizi bize kunawosha watu masheleni mwae
Mwizi bize kunashoka watu kuliba misupeze
Yes, I, yes, I. You
know we blaze it. Katima Swagalicious, Managers Mojimula. No, okay, yeah. Yeah, it's not maybe we are Guinness, but what department you have at that? Sometimes you know what I'm going to call you, sir. I'm going to call you, sir. Not in a coca vela. I'll call you a good Vasuili Mukete, Matoko, and you see your mando. Muguza and our latola. Ah, Charlie, follow Kaibachan. Otherwise, tobacco is harmful to health, but and we respect your duty very much, but please, no vereka ni musiari.
Downloaded from westsidemusicblog.net.